Yeah, 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 yeah. Jumapili tarehe saba, mwezi ni wa saba. Nimetoka sala naenda nyumbani. Time ni saa saba. Ndipo stranger akanihala. Would I please know your name? I know this is strange, but all I need is just a friend. Who would find me when I'm lost? Who would pick me when I fall? Who would answer when I call? Would be there all in all? Nilidhani nimepata rafiki wa dhati. Kumbe nilipatikana rafiki mnafiki. It's just a friend. Alisema nataka urafiki because he cares. Kumbe alikuwa mnafiki. She's just a friend. Alisema nataka urafiki because she cares. Kumbe alikuwa mnafiki. Miaka saba baada ya urafiki, then you turn to my enemy. Kawa sasa ni chuki, just because of jealousy. Matatizo yangu kwako furaha, furaha yangu kwako silaha. Siri zangu zikawa zako, ukazifanya kuwa silaha. Moyoni mwangu nikakuamini, ukaniacha mashakani. Ukanifanya kuwa duni, kushika yatima duniani. Nilidhani nimepata rafiki wa dhati. Kumbe nilipatikana rafiki mnafiki. He's just a friend. Alisema nataka urafiki because he cares. Kumbe alikuwa mnafiki. She's just a friend. Alisema nataka urafiki because she cares. Kumbe alikuwa mnafiki. Wanazidi kukuangalia, wanataka uangamie. Unapobarikiwa watabaki wakiangalia. Wanazidi kukuangalia, wanataka uangamie. Unapobarikiwa watabaki wakiangalia. Jichunge nao, wanafiki yao. Jichunge nao, wanafiki yao. She's just a friend. Alisema nataka urafiki because she cares. Kumbe alikuwa mnafiki. Yeah, 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 alikuwa mnafiki.